made beats on the beats. Diego B.
Baby Z Jenks. Do fit to your moves. Princess Agaruka. Lakinu mekata. Mbele yivamba. Dabi kubwira uti reka da kugukoraho ashwita kondi chameka kamunga omura ntabwo nyama dabi kubwira reka da kugukoraho ashwita kondi chameka kamunga omura ntabwo ari nyama babarira umbe ko nanje ndu muntu wababara winyicishimbe ho reka mbe ho nga shaba ranks reka turi kongo na tanzania wala bikoze Katuri Lagos na London ni wahakanye Uri kungora Oya habereka kungora Uri kungora Oya habereka kungora Jasu
Kuchubyita chance kandi duhora na kunyihanganira nabwabarikata na ulangola ndabikubwira reka da aniruhiye ashwita sinzi icyo nakora ngo unyumve ntabwo mbashaka to make you cry ndabikubwira reka da aniruhiye ashwita sinzi icyo nakora ngo Uri kungola Oya habereka kungola Uri kungola Oya habereka kungola
Yego B.com